L'Amérique jamana la ma million mugani fla ye utogo seven chegeda min janto be barake baleala indo kundama temeneuna nga ni seven di sonsori min la sera president Trump fe strati be dan le bi woroma ufanana ayamoroya atina waleya dona teme barake seven kan no ye visa de travail nga seven nanzarakan la carte verte mimbe Amérique jamana sigili lakika kamasro president Trump ka korotoli ka jamana na fasoro sera da don dogolente blen foka wilika jow den kerefeli kama yamaruya jamana mara chaman la kenyaso nyamogo doye mabo lase coronavirus warangatali kumflanana Amerika jamana kono ni maba bi nani ni kemesegi tanyana abana bulu jate laban la trata don president Trump ye Amerika barabalia ko foloya kaka jonkan bereben oye klimbalia ye jamana deuma kako mafelin ni kokan jamana bulu la barakela uye ikanto New York jagukela koro misugan dira samba fla ni tani segila ni atuye ikali ka kogojo l'Amérique oni armana uchela anka ganka Amérique barakela ofora aka fola kalo woro yani jamana tikisi kala filuche.